Szechuan flavor.
Yeah. Again and again.
It's your boy. Again and again. Kama kupenda ni maradhi kwako staji dawa mepu stendi mahazi mwenzako ntapa kiawa nikechana na pozi umeniteka na zuri ona yako mapenzi mpenzi sina kiburi mateka na staki ni kombolewo na bodeka acha snitch wapagawe kwanza huna skendo kaza wema sepetu na mwingi wa upendo ona wote umewapiku na tunendana kachaye na sukari kamwe hatuta chana wambea wapata bali wakiongea funga semi kisha mabano weke kape mbeli yo relax tena wacheko na nipa twende nyumbane kotambulisha wekifa acha pete ni kuvishe mtoto wakiafrika kukusifu sitochoka kwako nimefika umenishika sitoluka luka
nanifanya mini pagawe mini kiwakawe penzi langu kwako litambue kamwe kusifuwe everything to me siniache sinikache you my only one
wendo wangu wa thamani jina gani nikuje wangu wa ubani shoboki na madengote au nikute dae na ili kwako nivute eti fezi sina pesa wakiongebu mute vizuri kipewe sifa wendo wangu tabibu kama dawa kwenye FIFA njo taratibu ntibu tabaki kwa mchezaji wendo wangu kocha chana nao wazugaji leo kesho na kuwacha na tusiachane kama jicho na kope sina cha kukupa sosi nifanya nikope wafanyi wakuo gopo na nikosha bilo napenda nivae dope inatosha FIFA zingine zifaye ni kupe upendo wazati unipe ona mefanya kina faizati waniogope
nanifanya mini pagawe mini kiwakawe penzi langu kwako litambue kamwe kusifuwe I love you I need you you my everything to me siniache sinikache you my only one nanifanya mini pagawe mini kiwakawe penzi langu kwako litambue kamwe kusifuwe I love you I need you you my everything to me siniache sinikache you my only one.